Na madembana wakatokea washikaji wawili wanagombana, basi sichape sisiraha tupate, tuna benge tufika mida tumikate. Kwenye kona tumechill na madembana wakatokea washikaji wawili wanagombana, basi sichape sisiraha tupate, tuna benge tufika mida tumikate.
Apa bongo kama ulaya, na chizi wako mandojo domo kaya kaya. Na tunazungusha zungusha apa bongo kama ulaya, na chizi wako mandojo domo kaya kaya.
We some fire, and a club na madem on fire. Mambo yote yako bomba mbaya, bomba mbaya, bomba mbaya. We some fire, dana club na madem on fire. Mambo yote yako bomba mbaya, bomba mbaya, bomba mbaya. We some fire, dana club na madem on fire. Mambo yote yako bomba mbaya.